cha kusikitisha. Cha ng'ombe kuzulumiwa. Ah, Mr. Bado.
Kisa cha mbuzi na ng'ombe kukona dereva. Kinachona mesha shomea. Sikinera uwa wala jano tipo muka ichenjika uya msena we muzi wereka na mamuda
aya aza panda chumula na ngombe na mbuzi ngonya kana pesa sia ibu ino kuricha pesa za mwanzi otu zinenda
kisa cha mbuzi na ngombe kurona dereva kina chena lecha shome ya kurwe mpeni pesa ze msimonere kisa cha mbuzi na ngombe Jibu kana Ndama iwe gari nenda No chenji yangu kama yu jakuro analalama No cha usa chakuro wakiona gari anainga malo
Anarachaze kuinga malo bena na mala chenji ye Heyo ngombe Samba ikiona gari pake derivati mehende kuitsusa Mana kaidewe ya rihat Halo loka buzi mkara Kakiona gari bekara jitaka tosulubwe kamare sababu kana kachimbira mana kana daiwan kana daiwa kakarire mo gari ndo maka na chimbira mchimbira magari ni aibu asenai so somebody would wish you get the shit here you mpeni manya cho chenji yako
isa jambo sina ngombe kona dereva kina shana mesha shome
Kisa kina shikitisa jomu lakini tabijo pia Kupe vijari tereka